a trilo. Brain ambassador on the beat. Only dawa, 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 dawa. Ye bonze jawa mazi, ovo mula, mama. Only dawa, 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 dawa. Ye bonze jawa mazi, ovo mula, mama. Chika mocho chali, chapuka kasa chali, chatala ambo chika kasa. Kanukoze ni bamuko wakambi. Sinjaka lambe giringi wakade. Where you do your things when you come kuda. Onyo changa fire wakachaya pocha mchikopo chagama. Nakupenda sana lafiki yangu. Kosi ni wache wawamba. No mara yo baby me and you. Tubela ni like alpha and omega. Oli dawa, 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 dawa. Yebonzi jawa masi ovomula. Peula, wala yonkolela. Wade bya mutima ovumula. Ene muchikili wancha musa. I'm addicted to you. Nganguli na graba. Mungwe manile pane sijude. Muzikza kwe katochi oba kakandu. Moche ya mdifudu yugu analisiwezi kukowacha. Wewe ni wangu. Oli dawa, 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 dawa. Yegonzi jawa masi ovumula. Kanukoze ni bamuko wakande. Sinjaka lambe giringi wakade. Where you do your things when you come kuda. Onyo changa fire wakachaya pocha mchikopo chagama. Nakupenda sana lafiki yangu. Kosi ni wache wawamba. No mara yo baby me and you. Tubela ni like alpha and omega. Oli dawa, 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 dawa. Yegonzi jawa masi ovomula. Dr. Trilo, brain ambassador on the beat.